yongeye kubaha ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mukomeje kuba benshi mukurikira ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko w'ikiganiro muri sanga kuri FM mu Rwanda no kuri Shortwave mu Burundi, ndetse no ku rubuga rwa internet kuri Waishatu Akadomo Radio Atuje wa Akadomo com ku migabane yose y'isi. Mbashimira ko buri cyumweru kijwi ry'Amerika dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo, ariko ntibacika intege, bagahora babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi murumvamo cyane abana bavuye mu Rwanda mbere ya 1994 n'abandi babuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 27, umwana w'umuhungu witwa Icyuzuzo aburiye mu nkambi yari ahitwa Igahanga, yari afite imyaka 5, yarahunganye na nyirarume. Ababyeyi be bamaze kwicwa, byabaye ngombwa ko nyirarume amusiga akajya mu gisirikare. Umwana atwarwa n'abazungu bamujyanye mu bihugu by'amahanga, i Burayi cyangwa se muri Amerika. Uyu munsi Icyuzuzo arashakishwa n'ababyeyi be muri Gande Ahmed na Mukamurego Clarisse, batuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera, akagari ka Rudashya, umudugudu wa Ruhogo. Nahamagaye muri Gande Mohamed, nshimishwa n'ukuntu yanyakiriye.
Ubura nk'umuntu nkunda cyane ukora ku ijwi rya Amerika.
Witwa nde?
Nkunda kumva ikiganiro cyawe nimugoroba. Agasaro Kaburaga.
Urakoze cyane, niwe muvugana ngo hayikaze ku Ijwi ry'Amerika. Watwandikiye urashakisha umwana wawe Icyuzuzo. Mbwira, Icyuzuzo yabuze ate? Urambwira yuko yabuze mu 1994, byagenze bite?
Yaburiye hano za Gahanga. Ari kumwe na nyirarume.
Nyirarume yitwaga nde?
Yitwaga Rubamba.
Muri 1994 umwana aburira Igahanga, byagenze gute? Nsobanurira.
Nubwo barimo bahunga amasasu, ubwo rero baje kurira aho ngaho, ntawaje kumenya ibintu byabo. Ariko amakuru nyine ko bampaga ababwiraga aho bari kumwe, bavuga ko barandwa babandikaga ngo hari uwabatwaye.
Uwabatwaye ni nde?
Bavuga ko ngo ari abazungu ngo baje kwandika ngo bakabatwara.
Abo bazungu bandikiraga hehe? Bandikiraga Igahanga? Bari bafite ibiro hehe?
Bongo batwaraga abana b'impfubyi zose, nawe nuko abahamaga amakuru.
Ubwo ni muri 1994 mu gihe cya Jenoside cyangwa se n'inyuma yaho?
Oya, cya Jenoside pe bikirimo amasasu akivuga.
Amasasu avuga abantu bakaza bakandika abana bakabatwara?
Bakabatwara.
Icyo kigo cyabajyanye cyari gifite irihe zina, cyitwaga gute?
Icyo kigo ntacyo bambwiye pe.
None se uwaguhaye?
Bambwiye ko ngo ari abazungu ngo batwaraga abana.
None se uwaguhaye ayo makuru yashoboye kukubwira byimazeyo bisobanutse uko abo bana bagiye n'aho bashobora kuba bari?
Ibyo yambwiye rwose, mbwiye aho babajyanye n'abankubeye.
Uwo waguhaye amakuru nawe yari Igahanga?
Yari Igahanga nawe.
Alo.
Oui.
Ngewa aracyumusha ukuyamenye. Umwana yahunganye na nyirarume ni wari waramubisha.
Wowe uyu Cyuzuzo mupfaniki?
Ni umwana wacu, niwe mfura yacu.
Niwe mfura yanyu. Ngaho rero
nyibwirize. Mama we muri Gande ni? Mama we muri Gande ni?
Witwa nde ma?
Nitwa Mukamurego Clarisse.
Kazi neza ku Ijwi ry'Amerika. Ngaho mbwira rero.
Noneho abantu bari kumwe nabo barambwiraga ngo umwana ngo nyirarume baravugaga ngo najye mu gisirikare. Akavuga ati umwana ise baramwishe na nyina baramwishe, ninjye muryango afite akomokaho sinamutanga, ntiyamenya irengero ry'aho azaba. noneho rero ngo baza kutwara abango ngo bagiye ni baragiye mu gisirikare yarapfuye ntitwamubonye ngo umwana baramwandika bandika amazina ya se na nyina ngo bamujyanana n'abana benshi cyane ngo ninde rahe n'abandi baje gutwarayo
bamujyanaga mu kihe gisirikare cy'ingabo za kera igisirikare cy'ingabo z'inkotanyi mu kihe gisirikare
cya mukotanyi niho twari kumwe mu Rwanda cy'inkotanyi
yanze kujya mu gisirikare kugira ngo adasiga umwana
kuko nta wundi muryango yari afite kandi umwana yari muto afite imyaka itatu nuko rero bagezeho ngo aremera baramujyana abazungu bamubwira ko nta kibazo umwana yagira ngo baranamufashaga bakamuha n'ibintu byose by'imfashanyo noneho ngo baza kwandika amazina barabajyana ngo bagiye banditse n'amazina yacu n'ay'umwana yose ariko bakavuga ngo bagiye mu Burayi
Iburayi nyaburayi cyangwa se ni muri Amerika bagiye muri Amerika uyu nyirarume wari wasigaranye cyuzuzo ababyeyi be bamaze kwitaba Imana we yaba yararokotse
we yarapfuye abo bajyanye bose barapfuye
mukanya papa wa cyuzuzo niwe twavuganaga ni muri Gande Muhammad nimba numvise neza amazina ye niyo nafashe mbere yuko uzambo yambwiraga yuko umwana yahagurukiye igahanga ariko mushizemo nako kandi cyuko hari abahagurukiye n'indera mfate kubahagurukiye hehe nyirizina
aho ngaho igahanga bari mu nkambi noneho bamusaye mu gisirikare abana ba bango badafite n'imiryango bavuga ngo bafashe ababyeyi barabafata noneho ngo abo bana babajyana bamaze kuza gufata abandi ndera niko ayo makuru bamaze barabajyana rero nuko bahagurutse bagenda bavuga ko babajyanye muri Amerika
ubwo hari mu kuhe kwezi
abazungu mu kwezi kwa kane
mu kwezi kwa kane 1994
cyane itariki nizo ntazi nk'ukwezi n'umwaka nuko rero ubwo 1995 ndakurikirana n'impfubyi hose zari ziri mu Rwanda za Gisenyi za Kibungo ahantu hose ibyo byose nagiye ndamubura barambwira ati umwana wawe baramwanditse cyane amazina ya se na nyina ni abazungu babajyanye bagiye hanze i Burayi noneho mbiyo ndarekera nkajya nkumva abantu barangisha abana bo babuze nkumva ni nk'amatariki y'abanjye ariko njye wabikora nkareba koko ikintu cyo ntamenye niba ari Amerika y'Amajyaruguru niba ari Amerika y'Amajyepfo icyo nzi niko ari muri Amerika niho ari gusa
Cyuzuzo niba uri muri Amerika ababyeyi bawe baragushaka namwe babyeyi ndabashimiye cyane
mwami Imana ibahe umugisha
Saro kaburaga karabonetse
Voice of America
Akasaro kaburaga karabonetse
Umuyango Ikiganiro cy'uyu munsi nk'uko nabibabwiraga mu kanya ndagiharira mwebwe mwese mushaka udusaro twanyu muribuka umuhanzi w'umuririmbyi w'umunyarwanda Rugamba Cyprien twibuka neza aririmba hanitse cyane ati indege zo mu kirere ziragumaho nizituza amarere birakomeye ndazihuruhushya zose mbunyaka n'igikanye nimwibaze noneho muramutse muhuye n'agasaro kagira kati mureke imirimo yindi mbanze mbone urunigi nakomotseho byambayeho umwana w'umukobwa utuye mu gihugu cy'Ububiligi witwa Uwera Kayezu Leocadia Maria wavukiye mu Bugesera muri komini Kanzenze yarifuza kumenya niba hari umuvandimwe we ukiriho aho yaba ari hose amakuru Uwera Kayezu Leocadia Maria afite si menshi ikigaragara nuko yavutse ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1992 amakuru yabwiwe nuko yatuwe mu ishyamba hafi y'umuhanda akajyanwa mu kigo cy'imfubyi cyari mu Kiyovu ariko atamenye izina twakoze ubushakashatsi dusanga ikigo cyakiraga abana muri iyo myaka cyari mu Kiyovu ari cyacungwaga n'ishyirahamwe ryitwa Accueil Sans Frontières ryari rihagarariwe n'umufaransa witwa Benoît Artigo icyemezo cyo kumuha ababyeyi bamurera b'ababirigi icyafashwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1993 mu rukiko rw'iremezo rwa Kigali abo babyeyi bari bahagarariwe n'umunyarwanda witwa Nizeyimana Rugina Emmanuel warutuye muri segiteri ya Remera ku Kacyiru umwana w'umukobwa ukuntu yavukiye mu Bugesera ku babyeyi batazwi akaboneka I Kigali mu kigo cy'imfubyi agahagararirwa mu rukiko nibyo byonyine byatuma inkomoko ye imenyekana ijwi rya Amerika ryabonye icyo bise inyandiko igira uwo utabyaye umwana wawe yashyizweho umukono ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1993 inyandiko igaragaza ko ababyeyi be bahagarariwe n'uwitwa Mukagatare Odeta byanditse ko ariho umwana yabaga ko ariwe watoye uwo mwana akamujyana akamurira kugeza igihe yamuhereye abandi babyeyi byanditse kandi ko yari umuhinzi warutuye ku Kacyiru undi washyize umukono kuri urwo rupapuro afatanije na Mukagatare n'uwitwa Munyantwari Simeoni nawe warutuye ku Kacyiru akaba nawe yari umuhinzi bafatanije na Nizeyimana Rugina Emmanuel nawe warutuye ku Kacyiru bashakiye rero Uwera Kayizwe rero Kadia Maria ababyeyi mu Bubiligi niba wumva uyu mwana ashobora kuba ari uwawe niba uzi Mukagatare Odeta cyangwa se ukamenya Munyantwari Simeoni cyangwa se Nizeyimana Rugina Emmanuel bari batuye ku Kacyiru babaze uwo mwana bagiriye neza aho bamukuye tumenye aho akomoka koko tumenye niba afite abavandimwe yitwa Uwera Kayezu Leocadia Maria atuye mu Bubiligi byanditse ko akomoka mu Bugesera ikanzenze
agasaro kaburaga
uwitwa Uwikeza Josiane utuye mu mujyi wa Kigali ararangisha umwana w'umuhungu witwa Rukundo bitaganene batandukanye mu ntambara bahunga umubyeyi wa mureraga witwaga Cecilia yaratuye igikondo kuri Nyenyeri niba wari utuye igikondo kuri Nyenyeri imbere ya 94 tega amatwi urasanga umwana dushaka umuzi niba witwa Cadette niba barakwitaga mashoferi niba baraguhimbaga matoroshi niba waritwaga Gaga Rukundo uramuzi mwarakinanye nimwumve uko nyina wabo Uwikeza Josiane abivuga
mwana ndangisha yagirira afite imyaka 7 hagati y'isandatu n'irindwi yagera mu ntambara noneho agenda twari twaratatanye nta muntu wari uzi ahantu ndaherereye gusa amakuru namenye ejo bundi hari umwana witwa Cadette ngo bahuriye muri Canada noneho bahuye ngo baribwirana aramubwira ati wari utuye he aramubwira ati nari ntuye I Kigali ngo bahuriye Kaligari noneho baribwirana ngo aramubwira ati twebwe twari dutuye igikondo ati nabanaga n'abana bitwa ba Masorosi n'abandi bitwa ba Kajeduha ngo naba Masoferi noneho aramubwira ati Masorosi ndamuzi ati we ndamuzi ati reya turamuzi noneho rero bigarukira aho ngaho ariko ntabwo nzi ahantu aherereye bahuriye aho ngaho bigarukira aho ngaho bahinduye amazina sinzi amazina yabo ariko yagiye yitwa Nene byari yitwaga Rukundo Nene
mbere ya 94 ninde wamureraga
ni umubyeyi witwaga Sisiri
bari batuye
ariko nawe yarasuye bari batuye igikondo hariya kuri Nyenye
uyu mwana w'umukobwa witwaga Cadette icyo gihe ubu yabaye umugore uramuzi
oya aziranye n'uwo mudamu n'uwo mukobwa wundi niwe baziranye niwe baziranye uwo mukobwa w'umubyara wanjye witwa Gaga
None se ava mu Rwanda yajyanywe nande uyu mwana w'umuhungu Rukundo ajya kugenda yajyanywe nande
nta muntu wamujyanye twarahunze agenda mu gikundi cye natwe tugenda mu gikundi cyacu turatatana ukuntu yagiye ntabwo tukuye
mwebwe muhunga mwaganye hehe we yaganye he
twagiye mu gikundi nta muntu uza ahantu umuntu yereke
gusa
umuntu waduhaye amakuru uyu mwana akageze ko bahuriye kariga muri Canada noneho amubwiye ayo mazina amatoroshi n'abana barerwanaga babyaraga avuga amashoferi n'uwitwa amashoferi amashoferi nabo bari ahantu niba ari abakuze baregwa muri karitsiye avuze na gaga uwo nguwo n'amatoroshi n'umwana bareranwaga nyine babaga bari kumwe abavuze uwo nguwo ahita amenya iryo zina rya matoroshi amubwira ati matoroshi niwe kazi ati kati ndamuzi aramubaza abasa na gaga aravuga ati mitiri
none se ko numva umwana muza aho ari akaba ari ahitwa muri uwo mujyi wa Calgary muri Canada Kadeta akabazwi akaba ari muri Canada ni iki kibabuza kumugeraho n'iki nabafasha
ikintu wadufasha ni ukubangiza tukamenya umujyi arimo kuko Kadeta baravuze ko bahuriye Calgary ariko atamusobanura kandi Kadeta nawe baje kuva Calgary bajya mu kindi gice kuko Kadeta simwandikiye kuri imeri ntabwo adusubiye bamudushakire amenye amakuru bahuriye aho mu kabari basangira hari muri resitora ngo bahita bagenda ntabwo bongeye guhana direkite ngo bongere bahure bakuganye bahise batatana nabo ubu nta wamenye umujyi arimo nimba ari Calgary bagumye nimba baragumye nta muntu ubizi gusa basigiye yasubwiye ko ari muri Canada Calgary ntabwo tuza ahandi hantu yonse yereke
kubumva ijwi ry'Amerika muri Canada niba utuye mu mujyi wa Montreal, Sept-Îles, Vancouver, Calgary cyangwa se Edmonton n'ahandi hose niba warahuye n'uyu mwana w'umuhungu Rukundo cyangwa se ukaba uziranye na Kadete n'undi wese warutuye igikondo kuri nyenyeri uzaduhamagare hano ku ijwi ry'Amerika udufashe tumuhuze n'umuryango we murakoze cyane kandi nawe nongere ngushimire kuba wizeye ijwi ry'Amerika
agasaro kaburaga
hashize imyaka 35 atandukanye n'ababyeyi icyo gihe bari batuye muri Kenya bose bitabye imana nyirakuru wamuzanye mu Rwanda mu mwaka w'1985 nawe yaratabarutse ariko kubera ko se yari afite abagore benshi arifuza kumenya aho abavandimwe be baherereye yitwa Maganda Daniel atuye i Kigali mu murenge wa Muhima akagari ka Tetero umudugudu wa Tetero yaranditse ati ndifuza ko mwamvana mu bwigunge mazemo imyaka 35 naramuhamagaye ambwira uko byamugendekeye
nari mfite imyaka igera kuri 5 ngena gashiki kanje noneho twavuga turabana barindwi ariko papa yarafite undi mugore undi mugore mukuru mama nabonaga afite akazi ahantu yakoraga i Nairobi ariko nkabona nubwo nari umuntu nabireshaga amazi mbona bisa nkaho harimo amakimbirane twari dutuye noneho bigeze aho ngaho nibwo kuraraza ari mama wacu wabaga i Bugande wari waraguye mu ntuza muri Victoria yari afite mama turamwica mujugunyayo noneho rero nyine kuraje azi Bugande maze kuza i Bugande ahita aza i Nairobi kureba mama aho yari atuye baradufata njyewe na mushiki wanjye aramubwira mama yari atwite aramubwira ati njyane bano bana nibo batoya bahari nimara kubyara nzaza iravuze ati ndaza kuza kubareba ze mbatware nyogokuru tukigera mu Rwanda ahita apfa yamaze kutugeza ahantu bitaga Igombe hari sogokuru wari uri muri sogokuru abyaga mama baga mu Rwanda noneho ndibuka ko twuriye gari ya moshi nzaza no gufata mama umwenda mushiki wanjye aragira arabyanga nshaka kugira ngo subire mushiki wanjye aravuga ngo nimba Daniel atarimo ngo tugeranye sindivuze ntabishaka tuza gutyo ariko icyo nakubwira ko ni inzira y'umusara wa Venusite nahuye nayo mu buryo bukomeye nyabukuri amaze gupfa akimara gupfa ubwo mushiki wanjye ajya kuba ahantu kwa mama wacu bita ikaganza nanjye ubwo njya kuba ahantu kwa mama wacu njya kuragira inka zaho bda arapfa na mama wacu nawe ndahava banjara none handi bitaga irunga nawo ndamaba igihe kirekire mba muri ubwo buzima ku buryo n'ishuri nigeze ndikandagiramo ni na gato mba muri ubwo buzima ndashakisha nuko ngera mfatira nkufashwe niyamuka nibwo ejo bundi natekere numvise akasaroka kaburaga ndangije nibwo navuze nti reka ndi nkorere ubutabazi wenda ngo mbajya mbona rwose umeze nk'umusamariya mbamo umeze nk'aho umusamariya uri umugira neza ndavuga ngo hari ikintu wenda nabona umuntu umwe wenda wagira
none se uwaguhaye amakuru ya Sezibera Hasani mukuru wawe araho ngaho mu Rwanda cyangwa se yasubiye muri Uganda
yasubiyeyo nta ukuntu byanagenze we kugira ngo yagiyeyo amubonye amubonye abona ngo turasa kandi ko turasa kuko abana b'iwacu turasa noneho nibwo yagiraga yagarutse arambye ati anzaniye ayo mafoto wabonye amafoto nakweretse niwe wayanzaniye yose arambye atabasi bene wanjye ndavugana ni mukuru wanjye rwose ndamwibuka neza niko nde namubona nkabona dusa cyane nuko arangije nawe yari umu ahita asubira twakajya kubonana ara amakuru agiye kuko icyo gihe yanzaniye nkiba nabaga mu cyane araza mu mujyi ubona amakuru yakongera sinongeye kuyabona ariko twari dufite umuryango mugari ko papa yari afite abagore babiri bafite n'abana benshi b'abakobwa n'abahungu
Daniel Magamba Radio ijwi ry'Amerika irumvikana cyane muri Uganda irumvikana muri Kenya ndizera nkomeje ko uzabona umuvandimwe wawe nawe ukava muri ubwo bwigunge umazemo imyaka 35 ukomera kandi ugira umunsi mwiza
Murakoze cyane Imana ijye gufasha Venice rwose Imana izagufasha igwe kuramba kandi n'ukuri mugambo ibintu ukora Uwiteka Imana yo mu ijuru ntazite ku bindi azaguha umugisha utagabanyije azirengagize n'icyo babara ko nawe ucibona gato ariko aguhembera ibyiza ukora no guhumuriza imitima y'abantu n'ukuri kuko kumvugisha gutya bimaye kuba mfite numva nanjye ubwanyu nzakira nkabona uwo tuvukana umuvandimwe n'ukuri izaguhe kurama izaguhe n'umugabane wo kujya mu ijuru rwose ube hafi y'Imana kuko nzi ko ibintu ukora n'ibintu indashyikirwa ntabona icyo nakugira ngenda nakumvise nanavugana nawe ndavugana n'Imana mu ijuru kwihera ijuru rwose ndarigusabiye izarigwe ikubabarire icyo ari cyose zaguhe ijuru
urakoze cyane Magamba Daniel rwose nanjye ndagusabira ijwi ry'Amerika nimwe dushyira imbere nimwe dukorera ndagushimira cyane ubu bwizige kuba na n'ubu gishakisha abavandimwe bawe kandi ukomeze n'uwo mushiki wawe amahoro y'Imana
n'ukuri nyagasana ajya abana nawe iteka ryose umutima wawe wose ajya abana nawe iteka n'iteka
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Winchi kinegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Bamwe mu bana bavuye mu Rwanda mbere y'umwaka w'1994 babwiwe ko ababyeyi babo batakiriho ko imiryango yabo yazimye hari n'abandi bana barokotse jenoside yakorewe abatutsi barerwa n'abagira neza bari mu Rwanda cyangwa se mu mahanga nabo babwirwa ko nta muvandimwe bagira ni nabyo byabaye kuwitwa muvugizi Musa wavuye mu Rwanda mu mwaka w'1993 yagarutse iwabo bamubwira ko nta muvandimwe wasigaye nyamara mushikiwe mu kunde nteshadia ariho noneho ni umushakisha
ndarangisha musaza wanjye witwa muvugizi Musa ubyarwa na nkanga bahize Timoteo mama ni mukambizi ndi ntabwo ndizi ko bapfuye tukiriye nkiri muto amuvugizi yavutse 92 avukira ku Kibuye mama yamubyaye yaramubyaye ahita apfa aba mu docteur wamumubyaje yitwaga Goretti w'umusuwisi kazi wakoreraga ku bitaro bya Mugonero umugabo we nawe yitwaga na Rusiane nawe yari profeseri ku bitaro bya Mugonero mama akimara kumubyara apfuye bamusaba papa abona nta yindi shuwari atamurera ari uruhinja aramubaha ariko mu kumubaha bari bazi ko bazaguma ku Kibuye nyuma 93 kuberako bakoraga mu bitaro by'abadivantiste bya Adra ngo babohereza muri Kenya ngo byaje kwimuka 93 bamumaranye umwaka
hanyuma baramujyana bamujyana si babwiye se kuba mujyanye
yego kuko na nyuma yaho imbere ya genocide ho gato batwohereje amafoto ye barageze muri Kenya baba muri Kenya mu 93 bigeze 94 habaho igihe ibibazo bya genocide ababyeyi baza gupfa ndasigara umwana kuva icyo gihe 93 ntabwo nzi amakuru yemeruka batwoherereza amafoto mu rugo muzi hatubwiye umwe banyoherereje amafoto uko yajyaga kubifata yaba ari kugeneraga bw'amafaranga cyangwa se bw'amafoto y'umwana cyangwa amakuru y'umwana yavaga mu rugo yari komine Kayove akajya ku bitaro bya Mugonero ku Kibuye aho ajya niho yakurikiraniraga amakuru kuko nta telefone zabagaho.
None se wowe nyuma ya genocide urokotse wigeze ujya ku Mugonero ku bitaro kugira ngo ujye kubaza amakuru ya musaza wawe?
Ego nagiyeyo mpageze masanga umudokteri mubajije amakuru ambwira ko bavuye kuva bava muri Kenya yamenye amakuru ko bahavuye umudokteri bita Grace ambwira ko bavuye muri Kenya basubira iwabo mu Busuwisi.
Ntabwo aza amakuru yabo?
Kuva bavuye muri Kenya basubira mu Busuwisi ntabwo aza amakuru yabo.
None se abantu barabaganga bavura ku bitaro byo ku Mugonero bakorera ikigo kitwa Darakizwi bakajya Nairobi bagakora ahantu hazwi nta kuntu wari kubashakisha ngo ugere mu Busuwisi umenye aho bari nta n'intumwa wigeze buhereza nimwe mu Rwanda kugira ngo imenye niba hari uwarokotse mu muryango wanyu?
Nagiye ikintu nakoze muri bibiri nagiye kuri ambasade y'Abasuwisi mpageze bampa randevu buri munsi nahagiye nk'amezi nk'atatu bampa randevu bakambwira ko adahari uwo nakagombye kubaza bampa randevu ngasubirayo numva ndarushye numvishe ku ijwi rya Amerika ko hari bavuga ngo hari ikiganiro cy'Agasaro Kaburaga ndavuga reka ko kugira ngo nirirwe kuri ambasade bimbuze gukomeza akazi cyangwa se kwita ku muryango reka ngende nge kongye naririze ku ijwi rya Amerika nuko navuze nzashakisha Venuste abona n'abandi yenda nanjye wange yazamubona.
None Musa kuva yagenda ni musaza wawe na ubwo yari afite ababyeyi bamukunda kandi bamubwira aho akomoka ntabwo wiyigeze agerageza gushakisha ngo agaruke mu Rwanda aje kureba ko hari uwo mu muryango we waba wararokotse?
Amakuru mfite nyuma ya genocide ngo nk'icyenda n'umunani njya ku Kibuye kubaza nagiye kubaza bampa amakuru bambwira ko yaje ajya ku Kibuye kwa nyirakuru ubyara mama ahageze asanga ni mu matongo ho nta muntu wasigaye asanze nta muntu wasigaye bambwira uko narahageze mbaza bari bampamagaye mu bintu by'imitungo mpageze mbajije barambwira ngo hari umwana w'umuzungu waje agera inyamishaba ku Kibuye ari kubaririza amazina yo kwa nyirakuru ubyara mama we kuko nibo yari azi kuko aribo bari banditse ngo asubirayo. Ni nacyo cyampaye motivasiyo yo kumva ko namukurikirana nkamenya amakuru ye. Urumva yarahageze bamubwira ko nta muntu wasigaye ahita ngo yongera asubira mu Busuwisi.
Niba rero mumuzi mumufasha ku Gasaro tugashake kaboneke nawe mukunde Ntishadia ndagushimiye cyane ugira umunsi mwiza.
Yego murakoze nyagasana kurinde kandi Imana idufashe tuzamubone Imana ikongerere.
Agasaro Kaburaga.
umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana arashakisha umuryango we. Ikigaragara nuko yavukiye muri komini Rukara hahoze ari prefecture ya Kibungo, ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Nyina yitwa Mukankubana, ariko se ntazwi. Icyemezo cy'amavuko ye cyashyizweho umukono na burugumesitiri witwaga Yohani Mpambara, wakiraga amafaranga ya komine n'inkurayija Yohani Claude. Nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Bufaransa aturutse mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu, agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na Dr Placide Ngendahayo. Icyo gihe yari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda, akaba yarahagarariye Dr François Xavier Nsengumuremyi wayoboraga uwo muryango. Umuntu wese utuye i Rukara, umuntu wese wabazi umubyeyi witwa Mukankubana wari ufite umwana witwa Maria Mutuyimana, yahamagara Ijwi ry'Amerika kugira ngo abone Agasaro ke Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, umwihariko w'ikiganiro muri Isanga Agasaro Kaburaga. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, umwana w'umukobwa witwa Mujawamariya Olive yari afite imyaka 15 yari atuye muri komini Mugina Seyiteringo Maserire ya Mbati, hari mu kwezi kwa kane umwaka w'1994. Habimana Eric musaza wari ufite imyaka 4 atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Nduba, akagari ka Gasanze, umudugudu wa Nyakabungu, ararangisha mushiki we bamaze imyaka 27 batandukanye.
Yitwa Mujawamariya Olive, ni mushiki wanjye. Twatandukanye muri 1994 ku itariki 7 z'ukwa kane. Ntabwo yabaga mu rugo, yabaga kwa masenge wacu wabaga ku Mugina. Ariko icyo gihe ni naho yigaga, icyo gihe yari yaraje mu rugo mu biruhuko. Noneho masenge nawe aza kudusura mu rugo. Ku itariki esheshatu indege y'uwari perezida Habyarimana ihanurwa, bukeye uwo masenge yashatse gusubira ku Mugina, kuko mu rugo basaba uwo mwana ko amuherekeza, kuko niwe bari basanzwe banabana, bavuga ngo namuherekeze. Icyo gihe Jenoside yari itaratangira mu bice by'iwacu, hari bari bitarafata isura mbi. Agenda amuherekeje. Nubwo duherukana nyuma ya Jenoside, ingabo za FPR zimaze kubohora igice twari dutuyemo, no mu kwa gatanu hari data wacu wagiye kumureba ko yaba akiriho, asanga aracyariho. Bavaho ku Mugina aho bita Imbati niho babaga, baza mu rugo ariko ntibahageze. Bageze mu nzira bahura n'ibitero baratatana bariruka, niyo makuru baduhaye nyuma.
None mwebwe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye mu karere ka Ntongwe muri perefegitura ya Gitarama, muri komine Ntongwe. Perefegitura ya Gitarama segiteri yari Shyira, serire yari Gako. Aho ku Mugina yabaga muri komine Mugina segiteri Ngoma, serire yari Mbati. Yigaga ku mashuri abanza ya Mbati.
Ababyeyi bawe bashoboye kurokoka?
Harokotse mama niwe wabaye ayo makuru, kuko nyuma yaratubwiye bakeka ko yaba yarapfuye, ubundi bagakeka ko ataba yarapfuye, ariko jyewe kubera nakundaga kumubaza amateka menshi nkumva ntago nazicara ngo ntekereze gutyo ko yaba yarapfuye, nkavuga ngo nzagerageza mushakishe ndebe.
Nta bantu baba bararukukiye aho ngaho Imbati muri icyo gitero, ku buryo baba barashubiye kugenda batanga makuru bakamenya uko byagenze.
Makuru yanditwa twahawe ari nayo yatumye mvuga ngo tubaririze turebe nuko ngo hari abana benshi bahungiye mu bamasera babaga ku Mugina ku Kiliziya babahungana banyuze kuri Zaire. Nakeka ko wenda nawe yaba yarabashije guhunga yitwe.
Umukanyi wambwiraga yuko yari yarokotse hari umuntu wagiye kumureba asanga yarokotse. Umuntu wagiye kumureba agasanga yarokotse ninde?
Yitwa Turatsinze ariko nawe ntabwo yagarutse.
Yagiye kumureba hanyuma aramuzana we na Nyogosenge ariko nta gakuru kabo bose uko ari batatu mwongiye kumenya.
Agiye kumuzana mukura kwa Masenge. Uwo Masenge we ntabwo yahigwaga. Niwe waduhaye makuru nyuma ya Jenoside, ariko nawe yaje gupfa nyuma ya Jenoside n'umugabo we.
Ariko yabahaye amakuru ababwira ko Turatsinze yaje akamuha umwana akamujyana.
Yego.
Nta makuru yandi yabahaye yuko icyo gitero cyagenze ku buryo umuntu yamenya niba abana barashoboye guhungiraho mu kigo cy'ababikira?
Nta yandi makuru ari presi yaduhaye. Kuko nyuma nibwo yavuze n'abakekeranyaga ko abo bana bari barahungiye aho ku babikira nawe ashobora kuba yarari.
Turatsinze ariko we ntiyabashije kurokoka icyo gitero.
Ukeka ko nawe yapfuye muri icyo gitero. Ko nawe ntabwo yagarutse.
Hashize imyaka 27 ushaka mushiki wawe wibaza aho ari.
Yego.
Niba akiriho urumva ushaka kumubwira iki?
Mubonye rwose byanshimisha, namubwira ko tumukumbuye nka famiye, namubwira ko tumeze neza turaho, mama araho. N'abandi bana twarorokotse, kereko undi mwana umwe wapfuye nawe nyuma ya Jenoside niwe yakurikiraga witwa Uwiringiyimana. Ariko abandi twararokotse turaho, byadushimisha kongera kumubona. Njyewe nagize amatsiko yo kumva ko mfite mushiki wanjye batazi ko yapfuye cyangwa yarokotse, kigagumya bimfata. Numva mfite amatsiko cyane, nkumva ntabwo biri kunshiramo. Numva nzagerageza gushaka amakuru.
Abo twifashisha ba mbere ni abumva ijwi ry'Amerika, nibo bahanahana amakuru bakabwirana. Nawe rero turizera yuko nugira Imana bizakugeraho mushiki wawe umubone.
Murakoze cyane, ukuri Imana ibahe umugisha.
Mwarabyumvise, mu gihe cya Jenoside abantu benshi baratandukanye, abana basiga ababyeyi mu gihugu bajya hanze, ababyeyi basiga abana baragenda. Umwe mu bana nyine yasize Karongi mu cyahoze ari Kibuye, Clemence Uwifashije, yahamagaye ijwi ry'Amerika. Ikiganiro Agasharo Kaburaga ati cyampa nibura nkabona ifoto ya mama. Clemence atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Ruhango, umudugudu Umurava.
Mfite mama wanjye aba Murangura, ibyo ndabizi ko twigeze tubona atwandikira akandiko muri 2009 atubwira ko ari ba Murangura yakohereje kuri ACR. Njye nakuriye Rubengera nkurira kwa papa wiwe. Urumva rero nyuma naje kuza kugerageza kumuvugisha ari marume wundi wo ku mugore wa kabiri wa sogokuru umpaye ubufasha bwo kumuvugisha.
None se mama wawe yitwa nde?
Izina rimwe yitwa Gatabu, irindi ko yarihinduye, sinigeze ndifata. Nabonye ho Gatabu ryo riracyariho. Urumva yansize ndi muto kugeza n'isaha sinzi nyine isura ye, mba nifuza byibura kumubona. Nkavuga ati n'uwampa amahirwe yo kubona ifoto ye yaba nkoreye cyane. Niyo mpamvu nyine numvishe ukora ikiganiro Agasaro, ndagushakisha nyine nkareba n'ibigo mbaza abanyamakuru tuzi ngo numve ko nabona nimero yawe. Urumva naje guhamagara n'undi munyamakuru w'Umurundi, ukora ikigano ku ijwi rya Amerika nyine ngira ngo numve ko yazampuza nawe.
Clemence mama wawe agenda afite imyaka ingahe?
Yewe ntabwo mbyibuka, urumva 94 kuko nanjye mu mukecuru wa mwango nta nubwo azi neza igihe navukiye. Kuba bagari ariko guhera 94 nibwo yagiye twatandukanye, ariko ndakeka naba ndi narindi nko mu myaka nk'itatu byibuze.
None se papa wawe iyo umubajije akubwira iki kuri mama wawe?
Papa wanjye we ntabwo twakuranye, urumva yambyariye kwa sogokuru. Niho nakuriye nyine, nakuriye kwa sogokuru, sinigeze nkurana na papa.
Ku buryo no ku byangombwa ndangamimerere wanditse kuri sogokuru wawe?
N'irangamuntu nayifatiye kuri sogokuru.
Ako kandi ku mama wawe haruka kohereza muri 2009 warakabitse urakibuka ujya ukareba?
Mukecuru urumva yari yarakabitse kuko ari Karongi, ko biri kose yakabona. Ariko izo nimero zo ndazifite zityo gihe ko ziba muri telefone, ariko ntabwo zijya zica mu nyine.
Aramutse muri uyu mwanya tuvugana yumvise ijwi rya Amerika, fungura umutima wawe umubwire icyo ushaka kumubwira nk'umwana.
Nukuri ikintu namubwira nuko mukunda cyane rwose, pe ndamukunda, mbanumva naramushimira ko yambyaje, ariko ndamwinginga byibura azaba amahirwe yo kubumenya, amenye byibura ifoto ye yo kabyara. Mbabare nyine navuga byinshi, urumva ngira ikiniga cyo kumva ko nyine mama wanjye ariho, ariko nkaba numva namuzi pe, kandi nifuza kumumenya nyine. Urumva nabaye imyaka myinshi nzi ko yapfuye, nza kumenya ko ariho rwose pe, nanjye nifuza kubibona. Ni ukweza mbabarire yo kabyara, kandi n'Imana izamuhera umugisha, azambabare byibura atume mubona pe, atume mumenya byibura.
Clemence ndahamya yuko umubyeyi wawe ubutumwa bumugeraho, ko azakumva kandi ko azaguhoza amarira yawe bidatinze.
Imana iguha imigisha myinshi. Urakoze cyane pe, urakoze pe,
urakoze
nawe.
Ntacyo bitwaye, ihangane, turi kumwe kandi ndagukomeza.
Nukuri urakoze cyane, Imana iguhembe, iguhe imigisha myinshi cyane. Nukuri
urakoze cyane Clemence, kandi umunsi mwiza.
Yego nanjye murakoze, umunsi mwiza.
Nabibasezeranije iki kiganiro kiribanda cyane ku bana baburiwe irengero mbere y'umwaka w'igihumbi 1994. Mu mwaka w'igihumbi 1992 Uwamahoro Claire yari afite imyaka 11, ubu atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Kamashashi, umudugudu wa Gitara. Icyo gihe yabaga mu nkambi ya Mugambazi, yari kumwe n'abarumuna be Nyiranzaba Nterura wari ufite imyaka 8 na Mukeshimana wari ufite imyaka 4. Bakomokaga muri komini ya Cyungo yo mu cyahoze ari prefecture ya Byumba. Nyuma y'imyaka 29 yiyemeje gushaka abavandimwe be.
Babanisha barumuna banjye Nyiranzaba Nterura na Mukeshimana bagiye 94 babatwariye mu nkambi ya Mugambazi, ari abana b'imfubyi batwawe n'imiryango itagira umupaka n'abaganga batagira imipaka
b'Abafaransa.
Nanubu rero ntabwo turabona ahantu bari, bifuzaga ko mwadufasha kubabona.
Mwabwiwe n'iki ko ari Medecins Sans Frontieres batwaye?
Babatwariye mu nkambi y'Umugambazi.
None se iyo kambi Medecins Sans Frontieres yakuragamo abana gusa?
Yatwaraga abana b'imfubyi badafite ababyeyi.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
1992.
1992. Clara, muri 1992 wari ufite imyaka ingahe?
Nari 11.
Ku buryo ibyabaye urabyibuka, warabibonye? Baza gutwara abo bana n'indi wabatanze?
Wabatanze ni musaza wanjye mukuru.
Musaza we mukuru yitwa nde?
Afurika August.
Yabatanze kubera yuko ababyeyi banyu bari bitabye Imana?
Ariko
gihe uwo warufite imyaka 11 Afrika yarafite imyaka ingahe?
Afrika ni mukuru n'uwo warufite 50.
None se nta munyarwanda wari uri kumwe n'abo bantu bamutse Sanfonti waba wibuka?
Nibuka ko umuyobozi wacu w'akarere kahahoze ari komine Cyungo yari guterarira rero wampaye kontakite ngo mbandikire hanyuma mwamufasha.
Icyo ijwi rya Amerika twizeza abadusanze abatwitabaje ni ukubafasha no kurangurura ijwi ryanyu tukarigeza kure, ariko tugashyiraho no gushakisha kugira ngo tumenye aho bari. Tuzajya muri Médecins Sans Frontières tujye kubaza abo bana aho bari. Ngaho rero komera ukomeze wumve ijwi rya Amerika kandi ugira amahoro.
Murakoze cyane, nawe Imana iguhe umugisha mu kazi kawe ka buri munsi witangiye.
Ndagushimiye.
Agasaro Kaburaga.
Mu mwaka w'1993 mu Rwanda havugwaga umutekano muke. Mwagiye mwumva muri iki kiganiro ukuntu ababyeyi bavuga ko batanze abana babo bagira ngo byibuze hazabone kuzaba ari inkuru. Habonetse abantu baranzwe n'impuhwe bashinga ibigo bihita bijyana abo bana mu bihugu by'amahanga. Mwumvisemo ishyirahamwe ryitwa Lumière des Enfants ryari bihagarariwe n'umupadiri wera wari Nyamirambo witwa Pierre Jo. Yari afite ikigo i Nyamirambo hafi ya Baoba, aho abo bana banyuraga mbere yo kujya i Burayi n'ahandi. Mugiye kumva inkuru y'umwana wahagiye ari kumwe na mwishywa we, n'ubwo bwose yarerewe mu Bufaransa, ubu ari muri Australia. Avuga ko atazi aho akomoka. Umugiraneza umufasha muri iyo nzira yitwa Bosco Kazenga, atuye mu mujyi wa Melbourne. Yaraduhamagaye.
Uwo mwana w'umukobwa ku byangombwa bye nabashije kubona bamutwariyeho abo bagira neza, handitseho ko yitwaga Byukusenge Yvette. Akaba ngo yaravukiye cya hafi Burese.
Nibyo ni cya hafi.
Ubwo rero uwo mwana w'umukobwa namumenye biturutse kundi mudamu w'umunyarwanda kazi utuye muri state yitwa Tasmania. Umwana w'umukobwa yari amaze imyaka 7 hano mu mujyi ntuyemo Melbourne. Ariko akaba yarabanaga n'Abanyanigeria, Abakameroni, abo bantu bo muri ibyo bice byo hirya iyo ngiyo, akaba nta munyarwanda n'umwe ngo yarazi. Noneho hakaba hari umukobwa uri hano n'umumetis, mama we n'umunyarwanda kazi, papa we n'umuzungu. Baza guhurira mu bintu by'amapati by'Abanyafurika, nibwo Abanyanigeria bamupresentse uwo mwana w'umukobwa avuga ko ari umunyarwanda kazi ariko atazi umunyarwanda n'umwe. Ubwo niho byaturutse kugira umwana w'umukobwa amuhuze n'uwo ngukuriye Abanyarwanda batuye muri state yitwa Tasmania. Ubwo mubyeyi arambwira ati, Bosco, ndabizi kugira umutima utabara ufasha bene wacu, hano mpafite umwana w'umukobwa namuhawe na runako umumetisi yitwa Kabanyana Stephanie. Ati, umwana w'umukobwa arashakisha umuryango, kandi nzi kujya ugira ishyaka rya bene wacu, ukaba wamfasha kugira ngo urebe icyo wamukorera. N'umukobwa naramubwiye rwose mwohereze, ndamwakira mu rugo. Ubu ngubu tumaranye hafi amezi agera muri 5 ari mu rugo iwacu. Ubwo nibwo yagerageje kumubaza amateka ye, ayanyuriramo, ariko nkabona birasa naho bimutusha ku mutima. Ambwira ukuntu mama we yapfuye afite imyaka 3. Noneho asigarana na papa we, ntago yibuka nimba afite abandi bavandimwe. Ariko akibuka mukuru we wari warashatse ufite umugabo. ubwo rero umwana w'umukobwa nibwo nagerageje kumubaza imyirondoro ababyeyi aho yavukiye agerageza kunyereka ibyangombwa bimwe bamutwariye ho bo bagira neza mu Bufaransa nsanga papa we yavukaga ku Kibuye ahitwaga Kibuye ahitwaga komine Bwakira noneho mukuru we kuko ngo 94 sinzi ukwezi uko ariko mukuru we kubera ubuzima sinzi umuntu wari wapfuye muri Kigali ngo ari imyivumbagatanyo bitameze neza hari mukuru we witwa ngo ni Mukanyandwi Esther Esther niwe wamufashe uwo ngo ni mukuru we bavukana ariko ari yarashatse umugabo afite abandi bana yaramufashe amutwara muri icyo kigo cy'impfubyi kubera kwirukanka ntibyari byoroshye ngo abariho agenda aramushyira mu kuhamushyira ahamushyirana n'umwana w'uwo mukuru we nyine mukuru we uwo Mukanyandwi Esther yarafite umwana w'umuhungu baba yabashyiraniye hamwe muri icyo kigo cy'impfubyi noneho kucya icyemezo cyo guha umwana abagira neza aha ngaha hagaragaramo ngo ngiye Mukanyandwi Esther mwene Muhindura na Nyirazesa yavutse 1971 uwo ni mukuru we noneho avukira muri prefecture ya Kibuye ni komine Bwakira
amakuru duhaye arahagije gisigaye no kumenyaho Mukanyandwi Esther aherereye mu Rwanda kugira ngo tushobore kumuhuza n'umukobwa bereye nyirasenge umushakisha ari mu Australia kandi nawe bizamufasha kumenya aho umuhungu we uri mu Bufaransa aherereye Jean Bosco Kazenga nongere ngushimire kuba wongeye kwizera ijwi rya Amerika tuzagufasha uko dushoboye
no kuri bizanshimisha bizanezeza kuko birampangayikisha kumva umwana avuga ati sinzi aho nkomoka sinzi nimba hari umuryango wanjye ukiriho abashije kubona umuryango byanezeza kandi ni ukuri ijwi rya Amerika Imana igikomeza ibongerera imigisha Venusi ni ukuri Imana iguha umugisha nkusabiye umugisha uturutse mu ijuru kuko ugerageza gushakisha guhuza imiryango ndakurikirana cyane pe Imana ikomeza ibaha umugisha ni ukuri abapfira gushira ntiya abura n'umukiriho
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona winci kintegeye shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
hashize amezi atatu witwa Ingabire Farida utuye i Kigali ku Kimironko wahamagaye ijwi rya Amerika tubwira ko ashakisha muri umuntu nawe witwa Gihozo Samantha wavutse mu mwaka w'1992 wavuye mu Rwanda afite umwaka umwe akajyanwa mu Bufaransa yaduhamagaye yumvise Madame Beatrice Mushashi wafashije uwo mwana kujya mu Bufaransa avugira hano ku ijwi rya Amerika Mushashi twaramubajije atwemerera rwose ko uwo mwana Samantha muzi kandi ko azadufasha kumubona Farida Ingabire kimwe n'undi mubyeyi wese cyangwa umuvandimwe wese wabuzuwe ahora aduhamagara yibutsa abaza ati mbese amakuru ya Samantha ageze he
mpamagara n'ubu ngubu nagira ngo munsobanurire niba mutaramenya amakuru ya Gihozo Samantha ndimo gushakisha cyane ko mbizi neza ko Mushashi Beatrice cyagiye yari yemeye ko uwo mwana muzi kandi yari yemeye ko yagufasha kumushaka ese bigeze hehe ntacyo kubwira ese ari icyekeye bimeze bite
ntabwo yicecekeye nange muhoza ku nkeke mpuramuhamagara nange mu usaba kumbwira ibintu bigeze akambwira ko agishakisha ndetse yanambwiye yuko azi aho wa mupadiri wajyanye bari abana wa mupadiri witwa Pierre Jo wabaga inyamirambo wajyanye bari abana hari nkaba rero ikomeje kugerageza ukuntu nakwegera abayobora abo bapadiri barimo n'uwo Pietro kugira ngo mbasabe guhura nawe aduhe amakuru ahagije kuri abo bana bavuye Nyamirambo kimwe na Gihozo Samantha ariko nakubwira yuko Mushashi n'ubu nitumara kuvugana ndongera muhamagare mubaze aho ibintu bigeze ku buryo rwose naguha amakuru arambuye.
N'ukuri mwaba mukoze nawe ajye mu mwanya wanjye abo umubyeyi wabuze umwana cyangwa se umuvandimwe wabuze uwe yumva ukuntu umuntu yaba adasindira cyangwa se ahora ahangayitse. Umwana w'imyaka 29 utiyizi utazi umuryango we birababaje birahangayikishije.
Farida Ingabire ndakumva rwose kandi nzakomeza kugufasha ndagutumikira kandi ndakwihanganisha ukomere nakwijeje yuko Gihozo azaboneka ndabyizeye.
Yego murakoze cyane.
Maze kumva agahinda ka Ingabire Farida narongiye mpamagara Beatrice Mushashi kugira ngo mubaze ibyo yemeye gukoraho bigeze ikaze ku ijwi rya Amerika.
Urakoze Venuste nshimiye Imana we. Urakoze kuba wongeye kumpa ijambo ibyerekeye uwo mwana Samantha Gihozo. Farida ndamubwira yuko ndi mu gushakisha mbishishikarije umwana Gihozo Samantha. Nabonye abantu bashobora kumfasha kubona Samantha ariko kubera yuko ari abantu ari kugendamo gukora umuntu yitonze kugira ngo ntakagira ngo bamushyizeho agatunariko nanjye ngenda mbibutsa icyumweru ku cyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri nkihangana ariko ndabikora kandi nzi neza ko abo bantu bazamfasha kubona Samantha byanze bikunze. Farida ihangane muvandimwe ihangane tuzamubona byanze bikunze. Uramushakisha ubishishikariye kubera amaraso musangiye ariko nanjye ndamushakisha kubera uburyo nanjye ndamwohereje nzi neza ko nzi uburyo mwoherejemo kimwe n'abandi bana benshi nohereje nkawe. Ahubwo wowe Farida ndagushima cyane wowe nashimiye Imana Venuste mwatumye nanjye mpaguruka kugira ngo abo bana ndibabaherereye kubera ko imirimo nakoraga itumaga ntashobora kubashakisha. Ubu rero umwana tuzamubona byanze bikunze. Ntabwo nakubwira ngo nijo mu gitondo cyangwa se ngo ni mu byumweru bibiri ariko tuzamubona. Umura
Beatrice Mushashi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika ukaza no guhumuriza Farida Ingabire ushaka umaze imyaka 29 ashakisha murumuna we Gihozo Samantha gira amahoro. Beatrice Mushashi
ndagushimiye bambe kandi ukomeze ushakisha abo bana Imana izabitembera kuko ni igikorwa gikomeye. Njyewe aho nashoboye gushyira mu cyanzu cy'Imana baragiye bagiye mu cyanzu cy'Imana Imana nayo bakingiye ikibaba ariko nawe Venuste bituma gukora kugira ngo abo bana bashobore kubona ako gasaro kabura kaboneke. Komeza humura ntabwo ukabona ku gasaro kataka iyo kaguye mu byatsi kukabona biraruhije ariko uzacika.
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona
wicike intege
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona.
Mwese mushaka banyu ntimuzacika intege. Ijwi rya Amerika riri hano kugira ngo ribibafashemo ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye kuri uyu munsi. Ni hano tugisoreje, mutwihanganire ko tutabashije kubatumikira mwese. Abo tutabashije gutumikira tuzabikora ubutaha. Nongere mbashimire mwese inkunga mudutera, amakuru muduha, ukuntu nyigora mugahamagara uwo mwumvise ku ijwi rya Amerika mubwira ko agasaro kaburaga kabonetse ni buri cyumweru na buri wa mbere umwihariko w'ikiganiro muri Sanga mugira amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.